50 yum, yeah, 50 yum, yeah, 50 yum, yeah, 50 yum, yeah.
Batshele namhlanje ndiyazalwa ndicela niveze amabele kuba ndifowunela ndayithola zithole ndivalelwe masenze umcimbi khawusapha logusha ndiqhele ndenze kwenzeke khawuhlale phantsi ndihlebezele please ungafaki ipresenti qha ndicela nemali nindisendele va welo okanye umeqelele pha kude bonke abantu mabavuye njayegeni zalwa today cela nonke nithi hure hure hure
50 yum, yeah, 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 50 yum, hip, hip, hooray, 50 yum, yeah, 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 50 yum, hip, hip, hooray,
DJ Lalo Tandizindo. Dangithixo dangimpilo I got a text from a baby Utakukho konde ngayaziyo Oh my god yomplashisa Weli ngicela imali yonkhalisa Ala wenzi yophefumla Mero nibhatalelwa uexista Ongamajira setan mawuthole igasi Namhlanje ndihamba ngesuti yesela ndinxibe kwampahla Namhlanje Tonti 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 Nanguzondi